senantolanta bunagun kan farafinagun kan sibiri tɛmɛnen sɛptanburukalo tile 14 2019 san in na lome maranata binna joliba atɛti kulɔbu ɲɛkɔrɔ maranata cilu kelen joliba atɛti kulɔbu cilu fila ɲɔgɔndan ye daminɛne lome togo jamana kan kabini sanga 9 na maranata senantolantana salif kristian ale ye joliba atɛti kulɔbu cilu lamaga sanga 20 na joliba atɛti kulɔbu senantolantana sulemani kulubali o bena o cilu ji bɔ a bɛ kɛ filani bin ye cilu kelen kelen ji minɛ kɔfɛ n'o ye deuxième mi-temps ye o yɛlɛlen joliba atɛti kulɔbu bena maranata cilu lamaga kokura o kɛra sanga 75 na usumani kulubali fɛ ɲɔgɔndan bena kuncɛ o cogo la ni joliba atɛti kulɔbu ka sebaaya ye lome maranata ni joliba atɛti kulɔbu ka ɲɔgɔndan o bɛ don kupu kafu ɲina sɛzɔn 2019-2020 o eliminatɔri hokumu kɔnɔ a ɲɔgɔndan kosegini o bɛ tan dɔgɔkun wɛrɛ laban de la n'o bɛ bɛn sɛptanburukalo ni tile 27 a tile 28 walima tile 29 ma se sɔrɔli joliba atɛti kulɔbu fɛ lome o ye nparaba ye walasa a ka niyɔrɔ ta kafu ka eliminatɔri ɲɔgɔndan tɔ la ni sɛzɔn in kɔnɔna na ka fara o kan basikɛti sanfɛ celu o kupu du mali finali 2019 o tanakun na sini sibiri sɛptanburukalo tile 14 palɛ de sport salamato mayiga la bamakɔ musow fan fɛ joliba atɛti kulɔbu y'o jɔnjɔn ta ka bɔ kulukoro santiri bintu danbele ɲɛkɔrɔ santiri bintu danbele cdb kurubi 55 joliba atɛti kulɔb kurubi 87 cɛw fan fɛ atar kulɔbu de kidal ale de y'o jɔnjɔn ta ka bɔ as polisi ɲɛkɔrɔ atar kulɔbu de kidal kurubi 79 as polisi kurubi 78 ko kura o yera ɲina basikɛti kupu du mali finali kɛnɛ kan kulɔbu minnu ye jɔnjɔn ta u kelen-kelenna ye sefa wari miliyɔn 2-2 sɔrɔ san tɛmɛnenw na 100,000 tun don kulɔbu minnu binna finali kɛnɛ kan u kelen-kelenna ye miliyɔn 1,1 sɔrɔ san tɛmɛnenw na 60,000 tun don hakilina don min tara mali basikɛti federasiyɔn ɲɛmayaso fɛ federasiyɔn ɲɛma haruna b mayiga ka fɔ la basikɛti musaka ka don basikɛti la walasa sponsɔrɔw ka caya o ye haruna b mayiga ka yeta ye o b'a to a ka fɔ la basikɛti na san sɔrɔ ka taa fɛ sanga ani waati mali kɔnɔna na haruna b mayiga mali basikɛti federasiyɔn ɲɛma a y'a yira tuguni ko kulɔbu champiyɔn ta ye miliyɔn 3 ye san tɛmɛnenw na miliyɔn 1 tun don champiyɔn ka dankan n'o ye visi champiyɔn ye o ta ye miliyɔn 1 100,000 san tɛmɛnenw na 100,000 tun don k'a kun cɛ ni senantolantan ye champiyɔna national league 1 n'o ye premiɛr divisiyɔn ye o tile 3 ɲɔgɔndanw bɛ daminɛ sɛptanburukalo ni tile 18 nata n'o bɛ bɛn sinikɛnɛ araba ma VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala seli don.